kumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa nyamba mukama mbera sebo pelezo moyo anunga minga mboli mbera amberenga tata nesize kwe kwetaga hebyo byone bineri chaku mokamo bingo weko hebyo yobye vike visidani omusungu sako nobuchaye nyamba mukama mukwano tasa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa Obwavu n'endwadde obujja n'ensalwa byebimu ku ebyo ebitukoba sebo mu maaso go nyamba mukama sijjamu ekitima setaani kye yateekamu ng'ekyokulwanisa taata kye nsaba buli ky'otateeka mu nze pensi gemu okule wa dembembera njagala 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 sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa nze kyemmanyi n'omulabe naye tatudde akola butaweera alabe nga nzija kumulamwa naye nange ndemeddeko Yesu mbera nkwekwatengako nemenga okulemererwa beera lwazi lwange nywesa ebigere byange biremenga okusirituka ntuuke gye ndaga nyamba njagala 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 sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya mukama byoyagala byebi babikolewa senjagala njagala njagala sebo kufanane mpa magezi n'okumanya